ndinga kuthemba mhlawumbi kungalunga mhlawumbi zinto singalunga mphakathi kwamnawe heya ya kodwa uthembakale kanti ukhula nini kutheni njena ufuye izintshaba baby loo nto alunganga le nto yenzayo andisazi siyaphila andisazi konakele phi 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 Antoni na digwenzela konke when u funa Antoni na digwenzela konke only digwenzela konke hey andihleli ndodwa andihleli ndedwa Ndisakufuni Kuphelile, kuphelile Hey, kodwa kandinaye Kandinaye Oh, oh Ndibanjwa luthando Ndibethwe luvalo Mhlawumbi kungalunga Mhlawumbi izinto singalunga Mphakathi kwamnawe Hey, I'm your